This is a Vuma 103 podcast.
Salane uhleli KZN 60 minutes namhlanje ke sibheka nje lesi simo esikhona kwisizwe sikaZulu ukuthi ngabe kwenziwa kanjani maka nje ngakho sitheka simeme usolwazi uJabulani Maphalale sazi ukuthi futhi ke usomlando kakhulu eindabeni kakhulu ke eyithinta isindo phambi ke simfake usolwazi Maphalale sisithatha enye voice note yakho kade ke uyithumele ngathi sisakhuluma nenkosi uphathi isizwe echelezo.
Azwide le ndaba le yasendlunkulu mina ngokubona kwami ngicela nje ukuthi imiso ngempela ikhlalwe phansi ixoxe umkhandlu kanye nomndeni abazokwazi ukungenelela nje kulolu daba ngoba kuzofiwa ngempela. Ngicela nje imiso ngempela ngisike lijika from Pastor Bindlo kwaXemba eCatholic. Amen.
Siba khulu kumfundisi lapha kwaXemba asifakeke usolwazi uJabulani Maphalala osazi kabanzi ke isinto uphinde futhi ke abe umuntu owaziyo ke nawo umlando. Solwazi Maphalala sikwamukele uivuma no Prince ngesikhathi sakho.
Siyabonga Ntwandwe, sibingelele nabalaleli bevuma FM.
Sibonga kakhulu Solwazi, isimo esibhekene naso asijwayelekile futhi asisazi siyuZulu. Uqaleke kwakhothama uBhejane ephuma esiqekwini, sekukhothama ke indlovukazi ebiyibamba bukhosi uManthombi Dlamini Zulu. Isimo leso singajwayelekile. Masibuyela nje emuva, ngiyafisa sibuyele maqala ifika angeke ngishito umkhuba noma usiko lokuthi kube khona ibamba bukhosi. Masingabuyela nje emuva neqhaza like lidlala ukuthi kwazi ke lilekelele ozokwazi ke engene esihlalweni.
Ngiyathokoza Ntwandwe. Ibamba bukhosi elagama kakhulu umthaniya kazingelwayo. Owayegane uJama wayesebambela usenza ngakhona isikhathi eside idlinza lakhe likhona lapha emakhosini yilona lodwa lowesifazane elikhona iduze omyeni wakhe uJama kwaze kwathiwa izwe elikamthaniya kodwa wayelibamba wayengeyona ingonyama egcwele ngoba lokho kaze kwenzeke kwaZulu bekwe owesifazane abe ingonyama egcwele. Manje ke wasuka-ke mase kufanele ahlede kwasengena-ke usenza ngakhona. Kanti futhi omunye wabambela umntanakhe okamhleli Mzimela owayegane ucetshwayo ebambela uDinizulu. Dinizulu ungene eno-14 years kwathiwa itholelwa kamshele elanye saliguqile ngoba isengincane kakhulu kusho ukuthi-ke wabanjelwa indlovukazi okamshele Mzimela. Dinizulu uboshwa nje i-10 years ule eSaint Helena ubusa la ukamshele kodwa elibamba wagcina-ke uDinizulu ke esesesihlalweni esebeniwe. Yilabo abagqama kakhulu njengamabamba ebukhosi.
Solwazi Maphalala, ngixolisa nje ukungena emlonyeni usalibeka lolu daba elithinta kakhulu umlando obalulekile wesizwe sakwaZulu. Indlovukazi ebeyibamba ikhothama nje iyona bekulindele ukuthi kwazi ukuthi ke i-facilitate uma ngayibeka ngolimi lesilungu ukuthi kwazi ukuthi ke kube khona ozokwazi engene esihlalweni lesi ke esishiwe uBhejane ephuma esiqiwini. Kusho ukuthini manje kulesi simo esikusona masibheka nangokumlando, kupho kulindele ukuthi ke kwenzeke? Ubani osenamandla njengamanje ukuthi ke facilitate yonke le process?
Hayi, ungajahi ku-contemporary history uzolahleka. Ufanele ibe khona historical context khona ngezibhuduzela kuwo wonke umsindo wabantu okhona. Umntanenkosi uMantombi ubevele ilobolo lakhe likhishwe yisizwe sonke sakwaZulu. Ngabe uyena obesinya ngaloko uma ngabe kukhulunywa ngokwesiko. Akekho omunye olukhona kanjalo. Manje-ke ingonyama yahambisa kahle uma ngabe iphinde igcizelela nangekuzo ukuthi uye ozobamba kuze indlalifa yabo ubungumisuzulu iganwe ngoba ngeke ibekwe ingaganiwe nayo imvukombane wayebanjelwe umcwayizeni umntwana omkhulu wathi ke maseganiwe wasehlala esihlaleni akwenzeki ukuthi ukwazi ukuthatha umuntu engaganiwe manje ke iyaziwa indlalifa umsuzu lona ukhothama nje besethini ukuthi uzobamba inyanga endathu wayisekenaki ubesekhothama ke
njengamanje ngiyaxolisa nje solwazi ukuthi ngingene emlonyeni usayibeka ngokomlando ukuthi njengamanje ke umntwana ombiza ngegama noma izinyane esilubiza ngegama njengamanje aliganiwe kwenzakala kuzokwenzakala njani ke noma kumele kwenzakaleni kuze kungaphumi kwakhangela amankenga
ngekabekwe engaganiwa ngaze kwenzeke lo umlando inawo ngithi masuke emlandweni ngene lapho kusiphuphu lapho kunomsindo ingakho mina ngithathi izinto ngakapha ngicabangise ngoba ngiyawuthanda umculo wevuma kodwa ngizibambi kwakubamba ngoba angisithandi isibhudubhudu ngisho istori manje-ke lo uzoganwa kuqala ma seganiwe uzoba nguye ngoba unina kade ibambele yena phela ngokwesiko futhi ubehli lapho ngokufanela ngokwesiko ingonyama ihambise kahle kulokho kodwa yena ngokwakhe angeke ahlale esihlalini engaganiwa akwenzeki nje nakuwo wonke amakhosi lawo wabonayo abanjelwe ngonina kufanele aganwe kuqala bese ehlala esihlalini umlando-ke wakwaZulu usho loko indlela eyaphambili usho loko kwesingisi kuthiwa i-law of primogeniture ukusho ukuthi i-A iphuma from the chief wife kulapha-ke umntana inkosi lo okhothele yiloko engikwaziyo njengosomlando hhayi ezinye iy'ndaba zomsindo cha
yes ngiyajabula Msuthu ukuthi-ke uyibeka kanjalo iyacaca angifisi singene emsindweni noma-ke ukhona lapha kwabe indaba but-ke ngiyafisa la kwesibheke i-role noma ke iqhaza le position kaNdunankulu wakwazi noma traditional prime minister to the Zulu nation kukhona engabanye ozothi ama attacks noma ke kukhona ukwebhana ngamazwi through ama media statements as well as ama press briefing kukhona namagama athi sekumele eshenxe umntwana wakaphinda angene kulesi sikhundla sokuba uNdunankulu wakaZulu mhlawumbe nje ngaphansi kwemizuzu emibili ukubuyela emuva ngale position noma ngalesi sikhundla sikaNdunankulu wesizwe sakwaZulu osekubuka sengathi manje sekuyisona sesiphinde naso futhi siyagqama esisemsindweni ngoba ke uthi uya avoida nje Msuthu
hayi uNdunankulu kuyingxenye extended family akasiyo i-integral part yomndeni ye-royal family akaze kwenzeke uNdunankulu baningi undlela kasondiswa uNdunankulu badingane kodwa hhayi ukuthi uyi-integral part we-royal family umnyamana waye uNdunankulu kachetshwayo kodwa hhayi ukuthi kusho ukuthini ke lo kusho ukuthi wayebonisana nengonyama leyo embekile entweni eqondene nezwe lakwaZulu njengoba nje kwakunembizo lekamohlanti ingonyama yasimthuma ukuthi amemenzele hhayi ey'ndabeni zaloku esikhuluma ngazo ukhona umndeni wenkosi njengoba kwawukhona nje omcwayizeni nabanye abakhona-ke la kunani nani uNdunankulu is not integral part yaloko akakaze abe yinto enjalo so ubalulekile babonisane ngonyama besethi egameni lengonyama ithi ngonyama angimemezele ilizwi ingonyama ithi esho kulelo zina hhayi laphana kwi-royal sendlumbeni wasendlunkulu akasingena lapho
Yes, ngiyazwakala Mtimande, mhlawumbe sesivala nje. Ngizothanda ukuthi kubuyela emuva nje kancane mhlawumbe kumbuze engawubuza. Ngamafuphi ngokubona kwakho nangokuhlaziya kwakho. Njengamanje izinyana ngelikwazi libambe lingakaganwa. Ngiyafisa ukuthola nje manje khona kwakhangela amankenga ukukhona nombono ukuthi ngakwazi ukuthi ke ebambe lesikhundla mawubhek ukuthi umntwana aphinda ngene ushilo ukuthi ngekwazi ukuthi kube khona ke ivacuum ngolimi lesilungu.
Hayi akwenzeki libamba linye kunina.
Yes.
Ubambile. Ngiyokubona nje kuwo wonke amakhosi.
Yes.
Hayi ukuthi ke masethi bese kuthiwa lithe linye lesibili baba. Cha linye nje kuphela. Futhi kunina. Kuthiwa ngesiNgisi reject. Ikati ibambelelo kodwa engisho ukuthi ngeke ahlale esihlalweni engaganiwe ngoba kwenzeki lokho nakhona le uzoba kanjalo uqinisile yena umntwana wawaphinda angene uma ethi ekhuluma ezingeni lokuba undunankulu ukuthi ivacuum ayizukubabikho ushuthi lo phela ufanelele aganywe bese kehlala principle of primogeniture. Hayi ucinga umunye futhi uzobaba. Akuhambi kanjalo ubento umthetho kwaZulu into eqondile njengadidimuki.
Solwazi uMaphalala asibonga kakhulu ngesikhathi sakho la kwivuma 103 ukuthi ke usijoyine. Sibonga kakhulu ncathi ke nomlaleli uyakwazi ke ecaciseleke. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ngiyathokoza.
Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Msuthu, siyabonga.
Siyathokoza.
This is a Vuma 103 podcast.